Kia ora e ngā iwi e whakarongo mai nā ki e nei pūrongo kōrero a Wātea, nā te pūtea taunaki a te māngai pāoho. E whai ake nei e arotahi ana tētahi teihana pūwero rongo a āraimate hou i te whaitua o Ōtepoti ki ngā whānau Māori me ngā whānau o te moana nui a Kiwa, kia werohia rātou ki te rongo a nei. Ki te rohe o Manawatū Whanganui, ko te mataina ina o ngā iwi he whakatū i ngā wāri Māori e toru ki te rohe o Ruapehu. Hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito kōrero hākinakina. E arotahi ana tētahi teihana pūwero rongoā āraimate hou i te whaitua o Ōtepoti ki ngā whānau Māori me ngā whānau o te moana nui a Kiwa, kia werohia rātou ki te rongoā nei. Nā te kaika o ngai tahu rātou ko te rōpū Māori, ko te ohu tauira poronihia o te whare wānanga o Ōtākau, tēnei ratonga i whakahaere. Kei a karamea pe whairangi mā ngai kōrero o te rōpū Māori ngā whakamahuki.
Neke atu i te rua mano ngā tāngata i whiwhi i te kanoa roimate. Nā, ko te mea nui ki a rātou ko te rongo i te wairua manaaki i wāinga nui ai te hunga e whakaharitia ai tēnei kaupapa. Ko te āhuatanga o te kite i o hoa e tautoko ana i tētahi kaupapa. Me te rongo i ngā waiata Māori e karawhiu ana, e hōrapa katoa i te whare. Kona pēa tētahi o ngā tino hua o tēnei kaupapa.
Ki tēnei kaupapa tonu, arā ko ngā pūwero rongoā a Raimate, e ngoi kore tonu ana ngā pārongo matua kei te whāngai ae ngā rōpū hauora ki te iwi Māori me ngā iwi o te moana nui a Kiwa anō hoki. E pāna ki ngā pūwero a Rai i te mate karauna. Koi rāta Lady Tūreiti Moxon kai whakahaere o te whare hauora o te kōhao i Kirikiri Roa. Hei tāna anō, me whakarereke ngā poari hauora ārohe me te manatū hauora tā rātou rautaki. Kia whai wāhi atu e nei iwi ki taua rautaki, kia tika hoki ngā pārongo e tuku ana rātou ki te iwi. Anei te reo o Lady Tūreiti Moxon.
Well, i ki kiau ki te DHB me te manatū hauora, ko rereke o rātou comms. Nā te mea, i kōrero rātou ki ngā ngai Pākehā. Kei te ngā comms mō te katoa. Kei te ngā hauore Māori i roto i o rātou comms, i roto i o rātou waia, imera, i rungi te pauaka whakata hoki.
Ki te rohe o Manawatū Whanganui, ko te mataina ina o ngā iwi, he whakatū i ngā wāri Māori e toru ki te rohe o Ruapehu. Engari, auare ake. Kaore ngā kaikaunihira o Ruapehu i tautoko i tēnei hiahia. Kei a Elijah Pue, kaikaunihira Māori o Ruapehu, ngā whakamahuki.
I whakatauria mātou kia whakatūria e rua ngā tūru Māori kia mātou o Ruapehu. Narongi i te whakaaro kei te whakaiti ngā nama, ngā tangata norongi i te kaunihirara. I nāe nei ko tōna te kaumātahi tangata, tērā pia a tērā ono tau. Ina hiahia te kaunihirara, ka whakarahi ake ki te toru.
I atawā nanga ngā iwi o te hiku o te ika, e tahi rautaki rereke, hei āwhina i ngā whānau i raro i ataumata tuawhā. Ko ngā rautaki rereke ake ki ērā i whai rātau i te noho whakamohoao, i te noho whakamohoao o te rātau. Koira tā Peter Lucas Jones o te haupauri.
Whakaroana ngā iwi ki ngā wāhi, ka uti i a rātau ngā tai āne me ngā tai wāhine ki te tiki i ngā kai nei. Hara i te mea ka tuku atu tētahi hei kawe i ngā kai ki a rātau hueno ko te mea e whakarohi ana ko te click and collect. Ahuarere kē tērā i raro i ngā ture te taumata tua whā i tē rātau.
Nō reira e hoa mā koe apu ngā kaupapa matua o te hāora, e whai ake nei ko ngā take hākinakina.
This is a COVID-19 announcement. New Zealand is now at alert level 4. We can stop the spread if we all stay at home in our bubbles. Only leave your house for necessities or to exercise locally. The Delta variant is highly infectious. When out and about, wear a face covering and keep a 2-meter distance. If you have symptoms, call Healthline to get a COVID-19 test. Check locations of interest at covid19.govt.nz. Unite against COVID-19.
Ki te poe tūkohu, kua whakawhiti atu te manukura o te poe tarawhiti no konei a Stephen Adams I tana kapa Pelicans ki te kapa o ngā Memphis Grizzlies. Ko tahi tau noe ho te roa o tāna noho ki te karapu o ngā Pelicans, e ai ki ngā pūrongo, e mea ana te kapa Pelicans mā te tuku ia Adams, e whakawātea I te wāhi kia Zion Williams. I piri atu a Adams ki te kapa Pelicans whai muri I ngā tau e fitu, I te taha o te kapa Oklahoma City Thunder. A kātia ke rā e hika mā kā mātua I tēnā ngā pūrongo kōrero a wātea mō tēnei haora, ko leiri pōka e tēnei, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te mānga.
Hei pā.